See my knee, why I love you. Check my knee, I'll forever love you. Nkulira buna mumusai Wombo kumpi mpulira bwomi. Mukwano gwo gunyoma ogunyumya naye lino ttondo budde bumala. Baby nze nkwagala, mukwano nze nkwagala, mbadde nga noonya nze kye nkuwa kimbuze ekisinga nkwagala. Baby nze nkwagala, mukwano nze nkwagala, mbadde nga noonya nze kye nkuwa kimbuze ekisinga nkwagala. Mpisiwa bubi bwobanga oli wekka, mbeera sisobola kugumiikiriza tube ffenna. Mukwano oli malayika emisana oba night time, singa bika. Oh.